Ndithu di nchabwino kubwereranso ndi kudzamumva mʼbale Mʼbusa akupereka umboni wachisomo cha Mulungu ndi mtsikana wake wang'ono. Izo ndi chimodzimodzi ngati Ambuye Yesu kuchita zinthu monga zimenezo. Ndithu di ndi choncho. Tsopano ife tili okondwa kwambiri usiku uno kukhala nafe ife mmodzi wa alendo athu kuno ku monga ife timazitchulira izo msonkhano wa pemphero pa usiku wa chaka chatsopano. Mzanga wabwino wa ine mbale Ernie Fandler, mmodzi wa owatembenuzira kwa Ambuye Yesu Khristu chikho cha chisomo kwawo kochokera ku Switzerland ndi kumene iye anachokerako. Ndipo ine ndikukhulupirira mbale yemwe ali ndi iyeyo pamenepo amene iwo akukhala ku Shawano tsopano wochokera ku German mbale Waters ndife okondwa kukhala nawo iwo usiku uno. Ndiye ife tili nayenso pano usiku uno mbale wofunika wachikhulupirirochi South Africa mbale David Duplessis ndife okondwa kukhala naye iye nayenso. Ndipo ife tili David ndi ine tikuyembekezera tikupemphera mwa Ambuye kuti atipatse ife ntchito ina yopambana pamodzi chaka chikubwerachi mu Africa ndi magawo osiyanasiyana a dziko. Mbale David wabwera kuno tsopano kuti tidzakambirane ndi kudzazipempherera izo pakati pa tsopano ndi lolemba kuti tigamule kuti ndi liti ndi kuti mu ku Africa ndi magawo osiyanasiyana a dziko kuti tipiteko. Monga mbale David wakhala ali ndi ofesi yayikulu kwambiri ndi ya Pentecostal World Convention ndiponso ndi wodziwika bwino ndi atsogoleri ambiri akulu a zipembedzo pa dziko lonse. Ndipo wakhala ali ndi chikoka chowalimbikitsa ndi kuwapangitsa nthawi yomwe takhalira limodzi mpaka pano kuti tithandizire kulibweretsa thupi la Yesu Khristu pamodzi la zipembedzo zonse zachikhulupiriro mosalabadira mpingo umene iwo ali nawo kapena chimene iwo dzina limene iwo amatchulidwa nalo ndi icho mpingo umene Khristu anaufera. Ndipo kawirikawiri ine ndimaganiza za zimenezo ndinkakonda kuthandizira kukusa ng'ombe nthawi zambiri uko kumadzulo ife timakhoza kupitako mbale David ndi kukakhala uko kumene iwo amazidusisa ng'ombezo ku mpanda wa kulowerera uko mpaka kumapiri kuti akazidyetse izo pa kuzisiya izo kuti zizidya pa nsipu a wankhalango. Pamene udzi wa msenjere ukukula mmusi udzi wa msenjere wakuthengo kenako iwo amadula msenjerezo ndi kumakazidyetsa ng'ombezo kudutsa nthawi yachisanu pamene kumakhala mkuntho wachisanu waukulu kumapiriko. Ndipo ndinkakonda kukhala pamenepo pa chishalo ndi kumaona woyang'anira zinyama akuzidusisa ng'ombe zimenezo ndipo kodyetsera ziweto kulikonse mmusi amene amakwanitsa tani ya nsipu ngati iwo akwanitsa matani 50 ya nsipu zimenezo zimatanthauza kuti iwo amakhoza kuziyikamo ng'ombe 50 ngati iwo akwanitsa matani 1000 ya nsipu ng'ombe 1000 zimakhoza kudutsamo. Munthu aliyense atanyamula mtundu pa ng'ombe zake iwo amayang'anitsitsa mitundu ndithudi kodyetsera ziweto kosiyanasiyana kuopa kuti zisasakanizikane. Ndiyeno pamene woyang'anira zinyama iye analibe chidwi kwambiri ndi mtundu umene umadutsa chifukwa pamakhala mitundu yosiyanasiyana koma panali chinthu chimodzi chimene kwenikweni iye amachiyang'ana chimenecho chimakhala chizindikiritso cha mtundu wa magazi. Izo zimayenera kukhala za Hereford zolembetsedwa kapena izo sizimadusa pa chipatacho iwo amazibweza izo mukuona. Ndipo ine ndikuganiza kuti umo imene ziti zidzakhalire pa chiweruzo izo sizidzakhala kuti ndi mtundu wanji umene ife tavala koma ngati chizindikiritso cha mtundu wa magazi chili pamenepo chimenecho ndicho chinthucho chimene chiti chidzafunidwe chizindikiritso cha mtundu wa magazi. Ndipo ndine wokondwa kwambiri kukhala ndi mbale David limodzi nafe ndipo ine ndinamuona mbale Easter Biller anali pano kamphindi kapitako. Ine ndinamuona iye akudzuka kumbuyo uko kuchokera kwina kwake ndi atumiki ena amene tikufuna kuti tiwamve usiku uno ndipo ine ndikuganiza mbale Rado ndi iwo akhala akubwera chifukwa iwo akhala mpaka pakati pa usiku. Komabe mbale David sangakhale mpaka pakati pa usiku. Iye ndi mwamuna wofunidwa kwambiri konsekonse. Ndipo mwansanga mbale Rogers atangomva kuti iye ali kuno bwanji. Iye atumiza ndipo akakhala naye iye kumeneko mmaten. Kotero izo zikutanthauza kuti iye akhala akuchoka kuno osakhalitsapa kuti apite uko kumwera mu Louisville. Ndipo ine ndinaganiza kuti icho chingakhale chabwino ngati zingakhale zabwino ndi mbale David ngati ife tingamubweretse iye kuti adzayankhule chimene chili pa mtima wake kutilalikira ife kuchita chilichonse chimene Ambuye angakupatseni. Ife tonse tikufuna kumumva mbale David Du Plessis wochokera ku South Africa. Mundilole ine ndinene ichi kuti pamene ine ndinali uko ku Africa mu msonkhano wanga waukulu wokopa anthu mene Ambuye anatipatsa ife kumeneko, bale wake anali wonditanthauzira wanga bale Justice. Ine ndikukhulupirira dzina lake ndi mbale Justice. Ndi banja labwino kwenikweni la anthu a Du Plessis apa chibale onse awa. Ine ndikuganiza pali, ine ndikuganiza kuti iwo onse ndi atumiki monga mmene ine ndikudziwira. Ndipo mwina mwake abambo nawonso kuti anali mtumiki, ndipo iwo ndiwochokera ku banja labwino la anthu. Ndipo mbale David amanyamula dzina lalikulu pakati pa mipingo yonse ndi zipembedzo kuzungulira dziko. Ndipo mbale David, ine ndikufuna kuti inu mubwere tsopano ndipo mudzatiyankhulire ife kapena chilichonse chimene Mulungu wayika pa mtima wanu kuti munene. Bwerani ku mtunda kuno. Ndipo ndine wokondwa kwambiri kukuonetsani kwa mpingo wanga usiku uno. Awa ndi mbale Oman Neville abusatu. Ndipo kwa mpingo uyu ndi mmodzi wa azinzanga ofunika ndi ankhondo anzanga mu utumiki wa Mulungu, mbale David Du Plessis wa ku South Africa. Mulungu akudalitseni inu mbale David. Yankhulani. Amen. Ife tonse tatero. Mbale David mubwelele mofulumira ndipo mudzakhale nafenso. Izo ndi zabwino kwambiri ndithu ndife okondwa. Mbale David ananena zinthu zina pamenepo. Ine ndimangokhumba ndikanakhala ndi cholembera changa. Ine ndikanazilemba izo koma ine nthawi zonse ndizikumbukira adzukulu amuna. Zidzukulu. Chabwino ife ndithu tikuyamikira kudzatichezera kwa mbale wathu. Ndipo iye ali anali wolumikizana ndi wokhulupirira a World Conference of Pentecost. Ndipo mwamuna wamphamvu mu mzere wa ntchito yake kudutsa dziko lonse. Ndipo ndife amwayi usiku uno kukhala ndi mbale David kuti anabwera kudzayankhula nafe pa usiku wa chaka chatsopano uwu. Ndipo inu mukhoza kuona mmene amuna amphamvu amaganiza za Ambuye wathu, amaganiza za wantchito wake wamphamvu. Tsopano ine ndikukhulupirira kuti mawa kukhala chaka chatsopano, kwangotsala maora pang'ono tsopano. Ndipo ine ndikuyenera kudzachoka molawirira mawa. Chotero ine ndinaganiza kuti ine ndingoyankhula pang'ono ngati izo zili bwino ndi mbale Neville, mbale Bira ndi atumiki enawo pano. Sinditenga nthawi yambiri. Ndipo ine ndikuganiza ngati ife titanena amen ndi kumapita kwathu, iwo ukhoza kukhala uthenga wopambana. Ndipo ife tikhoza kukhala wothokoza kwa Ambuye pa chimene ife tili nacho pano usiku uno. Ndipo tsopano koma uno pokhala usiku wa chaka chatsopano, ife timangosangalatsana kuita ndi mzake mwa ufumu wa Mulungu kulalikira mpaka kufika mu chaka chatsopano. Ndipo ine ndili ndinadzuka m'mawa molawirira kwenikweni kusanache. Ndipo ine si wachichepere monga David. Mwina mwake ine sindidzimverera kuchepa monga iye amadzimverera. Iye ndithudi David ndi wang'ono, wankulu pang'ono kundiposa ine. Ine ndikuganiza iye ndi wankulu ndi zaka 7 kapena 8, mwina mwake 10. Koma ndithudi iye ndi wamoto kwa Mulungu, wayenda miles 50,000 chaka chino chifukwa cha ufumu wa Mulungu. Ali panse utsopano kuti akalalikire kwa mbale Rogers. Ndipo mawa akakhala ndi ena kwina kwakenso ndi kwina kwakenso ndi kwina kwakenso. Ndipo kudzabwereranso kuno lolemba. Ndipo ine ndikuyenera kukumana naye iye kuti tipange dongosolo la ulendo wa dziko lonse umene ukubwera tsopano. Ndipo ife tikuyenera kukakhala mu Africa. Ine ndinamvetsedwa masanano mu March uyu, March akubwera uyu. Ine ndikuyenera kukumana ndi Clayton Sondmore wochokera ku Full Gospel Christian Businessman sabata ino kapena sabata ikubwerayi, gawo loyamba la iyo. Ndikukonza madongosolo aku Jamaica Haiti, ine ndipitako sabata ya mawa ku Kentucky, kapena kudzatsika mpaka ku Georgia, kukakhala ndi misonkhano imeneyo uko, kudzabwereranso ndi kudzabwera ku Kentucky usiku kuno, ndi usiku kumeneko, kuigwira mipingo imeneyi, ndipo kudzabwereranso molunjika kuno, tikuchokera kumeneko, ndipo nkudzapita ku Atlantic City, kuyambira pa 27, kudutsa pa 30, ndi kudzachoka kumeneko mawa wapa 1, ndi kukayambira mu Kingston, Jamaica, ku bwalo la mjaha, usiku umenewo, ku msonkhano wa masiku 10 kumeneko. Ndipo kuchokera kumeneko, kenako kwa achi Haiti, ndi kulikonseko, ife siti kudziwa kuti tidzapita kuti, ikadzachoka kumeneko. Basi mmene ambuye ati adzatitsogolere ife. Sopano zonsezi, zikukonzedwa mukona, ine, sindinavomerezebe. David alipano, Clayton akubwera, Gordon, mbale Gordon Lindsay, akubwerera South America. Ndipo, kubwere na onseo a Christian businessman achimereka, oyankula chi Latin. Ndipo mbale David, waku Switzerland, Germany, mpaka musi. Kuma ife, siti kudziwabe, inu mupitilize kumapemphera. Ine sindi kufuna kupita kuli konse, mpaka mulungu atanena kuti ndipite. Izo mwakupambana kwa kudziwa kwanga. Yotero, kati ine ndi mverera kutsogozedwa kuti ndipite, ndiye, ndikatsika ndege, ine, ndipo zilibe kantu kuti kuli zondi tsusa zotani. Ine ndi makoza kunena kuti, ine ndabwera mu dzina la Ambuye Yesu. Ine ndinali othokoza kukwacha David, bwenzi umene ife takhala tili nawo. Kwa munthuyo, ndi munthu wofunika kwambiri, koma iye ndithudi amakhulupirira utumiki uwu wa Ambuye. Iye ndithudi amatero. Ndipo mayina athu akhala kuyendera limodzi mu dziko lonse tsopano. Bale David ndi ine. Ndipo ndine wokondwa kwambiri kukhala pa chiyanjano ndi munthu ngati ameneyo. Koma abwenzi, ine ndikuyamikira zimenezo. Koma chinthu chachikulu kwambiri chimene ine ndingachiganizire kuti ndingayanjane nacho ndi Yesu Kristu mwana wa Mulungu, mmodzi wa mkulu ameneyo. Tsopano, Bale Neville, ndiye nayo, akhala kuyankhula mu mphindi pang'ono. Koma ine ndikufuna kuti ndiwerenge china chake chaching'ono kuchokera mu lemba tsopano. Ndipo ndizabwino ine ndikuganiza pa usiku wa chaka chatsopano kuona alaliki osiyana-siyana ndi mmene iwo amafikira pamutu, ndi zimene iwo amanena ndi zina zotero. Ndipo mwamuna aliyense amakhala ndi njira yake yakalalikidwe. Inu mukudziwa, Mulungu sanatipange ife tonse kukhala ofanana. Iye anatipanga ife osiyana-siyana. Iye anatipanga ife osiyana-siyana mu thunthu lathu. Iye analipanga dziko losiyana ndi mapiri akulu, mapiri tating'ono, mathengo, zipululu, maluwa akulu oyera, maluwa a blue, ndi mitundu yonse yosiyana-siyana. Iye amangotipanga ife kukhala osiyana-siyana izo zonse. Iye amapanga mutu ofira ndi mitu yakuda, mitu ya brownie, mutu oyera, onenepa, onda, atali, kili chonsecho. Mukuona, iye basi, iye amangotipanga ife kukhala osiyana-siyana. Mulungu ndi Mulungu waka sintha-sintha. Ndipo ine ndi mazikonda zimenezo. Inu simu matero, koma basi, chinthu, tomwecho nthawi zonse, mai. Ine ndi mazikonda zimenezo. Chotero tieni ife tsopano, titembenuzire kumalemba athu, ku buku la Mateyu oyera, uthenga wa Mateyu oyera, kuyambira ndi meya 4. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge mutu, Ambuye atithandize ife, Mateyu oyera, mutu wa 4. Ile ndikukhulupirira ife tisanawerenge tiyeni tipemphere. Atate akumwamba chisomo, kenanso ndi mitima yoyamikira, ife tikuyandikira chaka chatsopano ichi. Ndipo ife tikukuyandikirani inu, ndipo tikubweretsa kwa inu nkhawa zathu zonse za mbuyo. Ndipo tikupemphera kuti inu mukaziike izo mu nyanja ya kuiwala, ndipo musadzakumbukirenso machimo athu pa ife kenanso. Ndipo mulole kuti tisangofufuza umunthu wathu wauzimu, koma mwathu mulole tifufuze chiyanjano chathu ndi inu. Ndipo tikhulukireni ife machimo athu onse, ndipo tikupemphera kuti mzimu wanu uchite nafe ife usiku uno. Ndipo ngati panga kale chinthu chodetsedwa cha ife Ambuye, tengereni icho kutali monga kumawa kwatalikirana ndi kumadzulo. Mukachiponyere icho mu nyanja yakuiwala kuti musadzakumbukirenso icho pa ife, kuti ife tithe kulowa mchaka chatsopano ichi oyera otsukidwa ndi magazi a mwana wankhosa. Ndipo tikakhale okonzeka. Mulole 1960 uyu akhale chaka chopambana mene ife tinayamba takutumikirani inu. Mutipatse ife zopitirira zochuluka. Misonkhano yonse iyi mene ikuchitika Ambuye, mene ife tikuyiganizira ndi mbale Duplessis, tikuzungulira dziko kupita mu Asia ndipo mpaka ku Europe ndi konse Ambuye, mulole chikhale chifuniro chanu ndi mphamvu yanu mene iti titsogolere ife ku zinthu izi. Ndipo ngati pa nthawi iliyonse ndingadzachoke pa njira yanu ya umulungu yodzozedwa, mulole mzimu woyera udzayike chotchinga pa njirapo, ndipo udzatiyimitse ife Ambuye, ndipo udzatibwezere ife ku malo oyenera. Perekani izi. Mudalitse mpingo wa ung'ono uno Ambuye. Pafupifupi kuyandikira zaka sate, ine ndikuganiza, iwo ukuima pano tsopano ngati chikumbutso cha chisomo cha Mulungu kwa anthu ozichepesa. Ife tikupemphera Atate kuti inu mudalitse mbale Neville Mbusa, mudalitse mpingo onse, mudalitse matrustee, madikoni, otsogolera nyimbo, walimba, ndi osonkhana onse, wina aliyense, aphunzitsa Sunday School, aliyenseyo, Ambuye mulole ife tikathe kukula mchaka chino muchisomo cha Mulungu, ndipo mulole mamembala athu akakule kukhala ziwerengero zazikulu ndi chisomo chochuluka chanu kuti zoposa izi zakhala zili mu zaka zapitazi. Perekani izi Atate. Tsopano tithandizeni ife pamene ife tikuyandikira mutu uwu mene ife tikukonzekera kuti tiwerenge mawu anu, ndipo inu nokha Ambuye mukhoza kutanthauzira. Ndipo ife tikupemphera kuti inu mupereke izo kwa ife chifukwa cha ufumu wa Mulungu mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Ine ndilengezapo sakhalitsapa chimene ine ndasankha kukhala mutu kwa mphindi pang'ono zotsatirazi. Iwo ukupezeka mulemba apa, ndipo ine ndiwerenga iwo. Iwo ukutchedwa, ine ndikufuna kutcha iwo ichi kuyambira nthawi imeneyo. Ine sindimaziganizira, ine ndinanena usiku wina, ine ndindimayembekezera kuti ine ndibwera kuno chifukwa chakuti kummero kwanga kumaocha, ndipo mkazi wanga ananena kwa ine dzulo kapena dzana, iye anati, ndiye ine ndikuganiza kuti iwe sukhala ukupita kutchalichi. Ndipo ine ndinati, wokondedwa, ine sindikuganiza chomwecho, kukhosi kwanga kukupweteka kwambiri ndikuotcha. Ndipo kenako usiku omwewo pamene ine ndinakhala pansi ndikutenga lemba, ine ndinakumanizana nacho ichi. Bale Softman anadzabwera, iye anati, kodi inu mukhala mukupita kutchalichi mawa usiku? Ine ndinati, eya, ine ndidzakakhala komweko. Ndipo Meda anadzayang'ana mopotolokera kwa ine. Ndipo iye anati, ine sindimakumvetsa iwe. Ine ndinati, ine sindimayembekeza kuti iwe udzitero. Ine ndinati, kapena wina aliyenseyo, palibe aliyense amene amatsogozedwa ndi mzimu wa Mulungu amene angamvetsedwe konse. Ambuye wathu iwo sanathe kumumvetsa iye. Iye amaoneka ngati iye amayankhula zotere miniti imodzi ndi mwanjira ina miniti inayo, ndipo pena iye amayankhula za china chake. Nthawi zina amakhala ali Yesu akuyankhula, nthawi zinazo amakhala ali Mulungu akuyankhula. Inu mukuona, ngakhale ophunzira ananena pamenepo potsiriza anati, taonani tsopano inu mwayankhula momveka bwino, tsopano ife tikumvetsa. Mukuona, po Yesu anati, kodi inu mu ndipo kodi inu tsopano mukukhulupirira? Mwaona zitatha zimenezo. Iwe basi sungathe kuchita izo chifukwa iwe ukutsogozedwa ndi mzimu. Ndipo iwe ukayamba kuchita china chake, iwe umadzapeza kuti inu mwaona iwe Mulungu akufuna akakugwiritse iwe ntchito kwina kwake. Iwe umayenera usiya apa ndi kupita apa, basi umangotsogozedwa ndi mzimu. Iwo amakhala osamvetsetseka, anthu achilendo amene amakhala ndi moyo umene umayenera kudzipereka kwa Mulungu. Ndiyeno ine nthawi zonse ndimanena izi, ine ndichita ichi ngati Ambuye alola. Kuona, ngati ine ndimulonjeza aliyense, ine ndichita icho ngati Ambuye alola. kuona. Ndipo chotero, ndiye, ngati icho sichifuniro cha Ambuye, ine ndikhala, ine ndidzayankhula pa uthenga uwu, ngati Ambuye alola. Iye akhoza kundiyitana ine, ndili pakati pa uthenga uwu, kuti ndizinyamuka ndizipita ku California. Ine ndingasiya chilichonse kumbali, ndikunyamuka kumapita ku California, mwamphamvu monga mmene ine ndingathere. Ndipo ine ndimafuna ndizikhala monga chomwecho. Ine sindimafuna kanthu kalikonse kuti kazindimangirira ine pansi. Ine sindifuna china chake chachikulu kapena chinzake kumene kuli mamiliyoni amadola. Ndipo iwe uzilandira ndalama zochuluka chomwechi tsiku ndi tsiku kuti zindimangirire ine pansi. Ine ndimafuna makhala kumene pamene Mulungu akanena kuti ine ndikufuna iwe upite kumusi kuno kwa anthu awa. Alipo 5 okha iwo koma upite kumeneko. Ndipo ukakhale kumeneko mpaka ine nditakuza iwe kuti uchokeko. Ine ndingafune kupita kumeneko. Sindimakhala ndi chondimangirira chilichonse basi. Ndipo ngati iye akufuna kuti ine ndipite kutsidya kwa nyanja, tsopano ndi izi apa. Lango otchulidwa kumene kupita ku German kapena ku Africa. Ndipo mkazi wina wa mamiliyoni basi nthawi imene mzimu woyera unadzayika pa ine kuti ndipite ku Africa. Iye anati, ine ndithandizira ulendowo ndipo ndilipira chilichonse cha iwo. Kuona, ndizo zonse. Ine nchifukwa chiyani kuti ndizidandaula za ndalama ndi zinthu pamene Atate anga ali ndi zonse za izo. Mukuona, iwo akhoza kungoyankhula kwa mwamuna wolemera uyu kapena mwamuna wolemera uyo kapena anthu awo kapena anthu awo. Ndipo palibepo chifukwa choti ine ndizikhalira kudandaula za izo. Kuona, Mulungu amangosamalira zonsezo. Pale Roy, iyo njira yokhalira moyo. Kungomusiya iye azisamalira izo. Izo ndi zabwino kwambiri. Tsopano, tiyeni titembenuzire mu malemba athu kumutu wa 4. Ndipo tiyeni tiyambire kuwerenga pafupifupi ndime ya 12 ya mutu wa 4 wa uthenga molingana ndi Mateyu oyera. Tsopano pamene Yesu anali ata. Ndipo tsopano pamene Yesu anamva kuti Yohane wayikidwa mu ndende, iye ananyamuka kupita ku Galileya. Kuchoka ku Nazareti, iye anafika ndipo anadzakhala mu Kapenawo pamene ali pa gombe la nyanja ku malire a Zabulon ku Neftali. Kuti chikakwaniritsidwe chimene chinanenedwa ndi Yesaya mneneri kuti dziko la Zabulon ndi dziko la Neftali, njira ya kunyanja kudusa Yordani, Galileya wa amitundu. Anthu amene anakhala mu mdima anaona kuwala kwakukulu. Ndipo kwa iwo amene anakhala mu madera a mthunzi wa imfa, kuwala kunawatulukira. Kuyambira nthawi imeneyo, Yesu anayamba kulalikira ndi kuti, lapani, pakuti ufumu wakumwamba wayandikira. Ine ndikufuna kuti ndiyankhule pa phunziro. Ndipo kuyambira nthawi imeneyo. Inu mukudziwa, ngati anthu ife tonse, timaganizira zinthu kuchokera pa nthawi ina yake. Chinthu chakuti ndi chakuti chinachitika. Ndipo kuyambira nthawi imeneyo. Ndipo tsopano, nthawi zambiri, inu mukakumana ndi bambo okalamba, kapena mayi okalamba. Ndipo iwo amakonda kuloza ku nthawi imene china chake chinachitika, kuti iwo akhoza mosiyanitsa kuchiloza icho ndi kuti zinali pa nthawi imeneyo. Tsopano ine ndikuganiza kuti pafupifupi tonse ife pano usiku uno tikhoza kukumbukira membala, kukumbukira zinthu zina zimene zina zachitika pa nthawi ina yake. Kuyambira nthawi imeneyo china chake chinasintha. Chinthu chakuti ndi chakuti chinachitika pa nthawi imeneyo. Ndipo kuyambira nthawi imeneyo izo zinasintha. Ndipo ndi chinthu chabwino kuti ife tikhoza. Ndipo zina za zikumbutso zimenezo za zinthu zimene ife timaziganizira ndi zinthu zoyenera zimene zinasintha. Ndipo pali zinthu zina zimene zili zosayenera kuziganizira. Mwachitsanzo, ngati mkazi wa mbiri yoyipa, iye akanati, Panali nthawi imene ine ndinali mtsikana wabwino, olungama, wakhalidwe. Ndipo usiku wina kapena malo enake, chinthu china chake chinadzachitika. Ndipo kuyambira nthawi imeneyo, iye wakhala ali pa njira yolakwika. Moyo wake waonongedwa ndi tchimo, ndi zakuda ndi mdima. Ndipo chiweruzo chokha nchimene chikumudikirira iye. Koma iye akhoza kukumbukira kuyambira nthawi ina yake iyo. Izo zinachitika pamene iye anatenga njira yolakwika. Bambo oledzera tsikuno amene ali pa misewu, amene akuyesetsa kumwa kuti achotse nkhawa zake. Inu mukhoza kumutola iye, onga ine ndinali uko ku Bowery kuno, nthawi ina kale mu New York, pa chilikati penipeni pa anthu oledzera. Ine ndinkayenda ndi mtumiki wina wake, ndipo pamenepo panagona mwamuna. Oh, kunangokhala amuna ambiri, osaopsa, opanda thandizo. Atagona pamenepo, kutsogola kwa zovala zawo konse kutanyowa, ndi ndevu zawo zili pa nkhope pawo ponse. Ndipo basi ali muchikhalidwe choyipa, ndipo iwo anali osaopsa ndithudi. Ndipo mtumiki uyo anati, dzuseni mmodziyo, ndipo mungomufunsa iye. Ndipo ine ndinapita kwa bambo uyu amene anali atagona ali ndi mwendo umodzi pa bampala ya galimoto. Po mutu wake utagona pansi munsewu, po kuti iye amalephera kuti apite nthawi zina malo odzithandizira. Oh, iye anali basi muchikhalidwe choyipa. Ndipo ine ndinamugwira iye, po ine ndinati, kodi iwe ungathe kuyankhula? Ndipo iye samandiyankha ine. Totero mtumikiyo anatsika, iye amadziwa mochuluka mmene angachitire naye iye. Po iye anamufunsa iye, iwe ndi ndani? Ndipo potsiriza, iye anamudzusa iye mokwanira, mpaka iye anati, ngati iwe ungandigulire ine chakumwa. Ndipo tinadzapeza kuti iye amatha kuloza chala chake ku banki imene iye anali president wake. Chabwino, iye anati, ife ndi alaliki, kodi iwe ungandiuze ine mene chinachitika? Kati inu mungandilonjeze ine chakumwa. Chabwino, ife sitikanatha kuchita zimenezo. Ine ndinati, ine sindingathe kukonjezera chisoni kuzisoni zako. Ine ndikufuna kuti ndikuthandize iwe. Mbiri yake yonse, iye anabwera ku nyumba usiku wina. Ipo apo panali mene iye anachitcha kalata ya wokondedwa John pa tebulo. Hawi meneyo, kazi wake anali atamuchokera iye. Ipo anali iye ankamukonda iye. Ipo iye anali atatenga anake. Ipo iye anasudzulidwa. Ipo mkaziyo anali atathawitsana ndi mwamuna wina. Ipo iye anati, ine sindinadziwe choti nkuchita kuti chitontholetse ubongo wanga kapena choti ndichite. Totero ine ndinatsikira ku bala. Ndipo kuyambira nthawi imeneyo, pamenepo iye anali, izo zili konsekonse pa dziko. Wabodza, inu mukhoza kumutenga mmodzi, monga ine ndinanena kwa mwamuna tsiku lina, amene ine ndinkaganiza kuti ankanena nthabwala. Ndipo ndinadzapeza kuti iye ananena mabodza ambiri, mpaka iye amawakhulupirira iwo kwenikweni iye mwini. Ndipo ine ndinati, timakupangitsa iwe uzichita zimenezo ndi chiyani? Ndipo ine ndinakhala pansi kuti ndiyankhulane naye iye. Ine ndinati, ine ndikufuna kuti ndikufunse iwe, nkhani zimenezo ndizovuta kwambiri kuti anthu azikhulupirire. Iye anati, oyamba limene ine ndingakumbukire kulinena. Iye anati, ine ndinali mnyamata wang'ono amene ndinaleredwa mu nyumba yabwino. Ndipo iye anati, ine ndinapita panja ndipo ndinakasuta ndudu za nyenje zachimanga basi kuti ndingokhala dolo. Ndipo ine ndinakadya kofi wina kuti ndichotse izo mu mkweya wanga. Ndipo iye anati, ine ndinakachitira izo kuseli kwa totulutsira utsi chakale kuseli kwa nyumba. Ndipo iye anati, ine ndidzayiwala konse pamene amayi anandigwira ine. Ndipo ananena kwa ine, mwana undilole ine linunkhize mpweya wako. Ndipo ine ndinapemelera mpweya wanga pa nkhope yawo. Kwa iwo anati, iwe wadya kofi kuti uchotse china chake mu mpweya wako. Kodi iwe wakhala ukuchita chiyani? Kodi iwe wakhala ukusuta ndudu? Ndipo iye anati, china chake chimandiuza ine. Kuti ndiwauze iwo zoona. Iye anati, koma ine ndinati, ayi amayi, ine ndikulumbira, ine sindimasuta ndudu. Iye anati, kwa kuyambira nthawi imeneyo, menezo zinayambitsa izo. Ife tonse tikoza kupeza china chake, mene inayambira pa nthawi ina yake. Kwa kuyambira pamenepo mpakana, zinthu zinasintha. Ndipo pali zinthu zina zoyenera zimene ife tikhoza kuziganizira. Amuna azolinga zabwino ayeserapo kuyamba zinthu mwatsopano kuti achite zinthu pa nthawi ina yake. Mwachitsanzo pamene magetsi anapangidwa kwayamba ndi Benjamin Franklin, po iwo anakwanitsa kuwapeza iwo, iwo anayamba kunena kuti yambira nthawi ino mpakana sikudzakhalanso nkhondo. Kwa chakuti magetsi awa akhoza kuyikidwa mʼmipanda ndi mphamvu ya magetsi yayikulu imeneyo, mpaka kuti palibe munthu amene angadzadumphe, iwo ankatanthauza zabwino. Ndipo itangotha nkhondo yoyamba ya dziko lonse, amene Kaiser Wilhelm anasayina mgwirizano wa mtendere, ife tinawuzidwa kuno mu America. Ine ndinali mnyamata wa pafupifupi sinku wa zaka 9 za kubadwa. Koma ine ndikutha kukumbukira za anthu onse akuti ife sitidzakhalanso ndi nkhondo ina yambira nthawi ino mpakana, iyo yatha mpaka kalekale. Koma ife ndinali nayo nkhondo ina. Ndipo pamene UN yaikulu kapena ine ndikoza kunena kuti pambuyo pa iyo iwo anali ndi chimene chinkatchedwa League of Nations. Ndipo iwo anati, tsopano ife sitimakhalanso ndi nkhondo chifukwa ife tili ndi League of Nations imene iziyang'anira dziko. Ndipo pakakhala kuwukirana kwina kwake, amuna awa kuchokera ku fuko lililonse azipita kumeneko ndi kukaliyang'anira dzikolo. Koma izo zinali zolephera. Iwo anapitirirabe kumakakhala ndi nkhondo. Ndipo UN ikhala chinthu chomwecho. Ife tawuzidwa tsopano mwakuneneratu kuti mawa usiku kapena la Mulungu usiku, munthu yemwe uja amene ananeneratu za Pearl Harbor molondola nthawi yeniyeni imene nde ndege zikanadzaphulitsa iyo, wanena kuti la Mulungu usiku pa 12 koloko kuti 75% ya anthu achimeneka adzakhala phulusa, kuti Russia adzaphulitsa United States usiku wa la Mulungu likubwerali 12 koloko, munthu yemwe uja amene ananeneratu za Pearl Harbor. Iwo sakuzika izo poyera kuko anthu abalalika. Ine sindikuzikhulupirira izo, kuona ayi, chifukwa ilo tilingazunzike ndi nkhondo ya atomic. Imodzi yawo idzadutsa kupyola chotchinga zomvekazo mbali iyi, ife tidzawaponyera iwo mbali iyo, ndipo dziko lidzakhala mziduswa. China chake chiyenera kuti chichitika apobe Yesu asanabwere kunkulondola. Mwachitsanzo anthu awiri okwatirana kumene nalipo nthawi ina imene iwo anali atangokwatirana, po iwo anayika malumbiriro awo pamodzi, ndipo analonjezana wina kwa nzake kukhulupirika kwawo. Ndipo iwo ananena kuti ife tidzakondana kulemekezana ndi kusamalirana wina ndi mzake bola ngati tonse tili moyo. Koma inadzafika nthawi imene china chake chinadzachitika zinthu zonse izi. Pamakhala nthawi imene china chake chinachitika, ndipo mwina mwake malumbiriro awo onse ndi ma League of Nations onse ndi zina zotero, mwina mwake anali ndi cholinga chabwino. Koma zonsezo zimafika pa mathero, zonse zikusweka pansi pa phazi la munthu. Ndi zolinga zabwino zonse zimene ife tikhoza kukhala nazo, koma zonse ziyenera kudzafika pa mathero. Koma ilipo nthawi imene munthu akhoza kufika ku china chake chimene chili cha muyaya. Pamenepo pamene munthu nthawi imene munthu akumana ndi Mulungu. Apo ndi pamene china chake chimadzachitika chimene chimakhala cha muyaya. Ife timapanga kulakwitsa kwathu, po timapanga malumbiro athu pa usiku wa chaka chatsopano kudzangowaswa iwo. Tsiku lotsatiralo, ife timatsegula masamba atsopano, ndipo ife timayika malumbiliro. Po ife timapita kwa ansembe, ndiku ife sititero, koma akatolika amatero. Ndipo amakalapako, ndiku saina malonjezo. Po timabwera pa guwa, ndiku zatsegula masamba atsopano. Koma zonsezo, pachabe. Pakuti nthawi ina, wina wake, akatipalamula, kapena china chake, mbuye wakale uja, umabwereranso, awili yonse imene ife tikhala pavuto kapena china chake, izo zimadzachitikanso. Koma pali malo amene munthu akhoza kubwera pa nthawi amene angamusinthe iye mpaka kalekale kwa muyaya. Iye amene azadza kwa ine, ine sindidzamtaya iye mwa njira iliyonse, anatero Yesu. Munthu akhoza kubwera kwa Mulungu ndipo kofikira kwake konse kwa muyaya nkusintha. Ndipo munthu akhoza kukumana ndi Mulungu ndipo iye osakhalanso chimodzi-modzi konse. Iwe sungathe kukumana ndi Mulungu kukhalabe munthu yemweyo amene iwe unali. Ngati iwe upotoloka kuthawa kwa iye, iwe udzakhala munthu woyipitsitsa posa mmene iwe unalili. Ngati iwe umulandira iye, iwe wapeza moyo wa muyaya, ndipo iye adzakuukitsa iwe pa tsiku lomaliza mwa lonjezo lake. Panali nthawi imene panali munthu wotchedwa Abrahamu amene anabwera kuchokera ku Akadiya, ndipo iye ankakhala mu mzinda wa Uru. Ndipo iye anangokhala munthu basi, munthu wabwino. Mwina, mwina mwake iye anali, abambo ake mwina ankapembedza mafano. Kwa iyo anachokera ku Babylon. Po iye anali munthu wamba. Po iye amakalamba. Iye anali 75. Po mkazi wake anali 65. Ndipo Abrahamu, tsiku lina, amene iye mwina mwake anali kumunda, akusaka kapena chilichonse chimene iye anali kuchita, tolandhuza, kapena chilichonse chimene chito yake inali. Iye anakumana ndi Mulungu, ndipo kuyambira nthawi imeneyo, iye anasinthika. Iye ankatha kuzicha zinthu zimene panalibepo, ngati kuti izo zinalipo. Kwa iye anali atakumana ndi Mulungu, iye anali akudziwa miniti ndi ora, mene iye anakumana ndi Mulungu. Izo zinamusintha iye. Kwa Mulungu anamuitana iye kuti adzakhale atate amafuko ambiri. Ndipo amakhulupirira Mulungu. Ndipo amakhulupirira lonjezo lake. Kwa iye anali atakumana ndi Mulungu. Zaka 25 mtsogolo, iwo anali akukambirana kuyesera kuti amunyoze iye. Muuza iye kuti anali atakhulupirira china chake pene chinali cholakwika. Koma Bible linati iye ankakhala wamphamvu nthawi zonse akupereka matamando kwa Mulungu. Kwa iye ankadziwa kuti Mulungu amayenera kusunga lonjezolo. Apo pamene munthu amakumana ndi Mulungu, izo zimamusintha mapangidwe ake. Izo zimamupatsa iye mphamvu ya pamwamba. Monga ine ndimayankhulira usiku wina, munthu wachibadwa amakhala ndi mphamvu zisanu basi. Koma wokhulupirira, pamene iye akumana ndi Mulungu, iye amapeza china chake chosiyana. Icho ndi mphamvu ya pamwamba, mene imamukwezera iye mmwamba. Pamwamba pa mitunzi. Iyo imamupangitsa iye kukhulupirira zinthu zimene zimakhala zosatheka kuti zingachitike. Iye amakhulupirirabe kuti izo zichitika. Chifukwa Mulungu anena chomwecho. Pamene munthu akumana ndi Mulungu, china chake chimachitika. Inalipo nthawi imene munthu anali ataphunzitsidwa mnzeru zonse. Yoloje yonse ya mawu a Mulungu, iye ankawadziwa iwo mwalemba. Iye anali ataphunzitsidwa. Iye anali ndi ma degree onse. Iye anali wophunzira kwambiri, mpaka iye amatha kuwaphunzitsa ophunzira achiigupto ndi aziphunzitsi awo. Iye ankazidziwa zonsezo mwalemba. Koma wamantha ndi izo, amene ankathawathawa anapita kuseri kwa chipululu ndipo anali kuweta nkhosa za mlendo. Koma inadzafika nthawi imene Mulungu anakumana naye kumeneko muchitsamba chonyeka moto. Pokuyambira nthawi imeneyo Mose anasinthika chifukwa iye anakumana ndi Mulungu muchitsamba chonyeka. Ndipo maso ndi maso ndi Mulungu iye sakanakhalanso chimodzimodzi. Pamene mwamuna kapena mkazi ine sindikusamalaka ndi malumbiriro angati amene inu mupanga kapena ndi masambatso pano angati amene inu mutembenuza mpaka inu mutadzakumana ndi Mulungu inu simungathe kusinthidwa. Koma pamene inu mukumana ndi Mulungu kamodzi zikatero inu mumasinthika mpaka kalekale. Sizinangomusintha Mose yekha, izo zinasintha Israeli, izo zinasintha Igupto, izo zinalisintha dziko pa nthawi imeneyo chifukwa munthu mmodzi anakumana ndi Mulungu ndipo anamutenga iye pa mawu ake. Mene ife tikuchisowa lero ndi wina wake kuti akumane ndi Mulungu maso ndi maso ndi kuyankhulana naye chochitikacho. Pamene anthu akumana ndi Mulungu zinthu zimasintha ndithu. Iyo ndi njira yokhayo imene ife tingakhale ndi zinthu. Ndipo kuyambira nthawi imeneyo Mose wamantha, Mose amene ankathawa anasinthidwa. Pokuyambira nthawi imeneyo iye anadzakhala wantchito wa Ambuye. Izo nthawi zonse zimagwira ntchito mwa njira imeneyo. Pamene munthu akumana ndi Mulungu zinthu zimasintha. Panali mtsikana wang'ono nthawi ina wosapitirira usinkhu wa zaka 18 zakubadwa kapena mwina mwake wosati wamkulu monga choncho amene anali pa njira yake akupita ku chitsime mmawa wina kuti akatunge debe cha madzi uko mu Nazareti. Iye anali mtsikana wabwino wang'ono, iye ankakhulupirira, iye anali ndi chikhulupiriro. Koma mmawa umenewo iye anakumana ndi Mulungu ndipo Mulungu anamuwuza iye china chake. Ndipo iye anakhulupirira izo ndipo icho chinasintha machitidwe onse a moyo wa mkaziyo ndipo chinamupanga iye wachisavundi. Dzina lake linali Mariya, make a Ambuye Yesu wathu. Dona wang'onoyo anangokhala basi mtsikana wang'ono wawamba iye anakumana ndi Mulungu ndipo kuyambira nthawi imeneyo mpakana china chake tinachitika ndithudi. Panali munthu dzina lake Petro, msodzi wokalamba wolimba mwina mwake wankhanza basi mmene iwo amadzera. Ndipo iye mwina mwake anali chiphanza chachikulu chifukwa uno nthawi ina kale ine ndinaonera sewero lotchedwa msodzi wamkulu. Ine ndinaganiza kuti uko kunali kufotokoza kwabwino kwa Petro chifukwa iye anali munthu wamkulu wolimba. Iye samasamala kalikonse, iye samakhulupirira nkomwe chilichonse. Koma tsiku lina iye anakumana ndi Mulungu ndipo kuyambira nthawi imeneyo iye anasinthika. Kuyambira nthawi imeneyo iye anadzakhala mtumwi wa Ambuye Yesu Khristu. Monga mbale David Duplessis amatiuza ife kanthawi kapitako za Saulo wa ku Tariso wa kupha amene amagwirizira chikhoti cha ukupha icho po anachitira umboni ndipo anaperekera umboni ku imfa ya Stefano oferayo. Iye anali ndi makalata mmatumba mwake kuti apite uko malikulu a mipingo ndi kukawamanga anthu amene amapanga phokoso lambiri kufuula ndi kupembedza Mulungu. Iye anali munthu wamkulu pamaso pa Afarisi, iye anali mfarisi wa Afarisi. Koma tsiku lina iye anali pa njira yake wa ku Damasiko ndipo iye anakumana ndi Mulungu kuwala kunawala momuzungulira iye. Ndipo kuyambira nthawi imeneyo iye sanalinso Sauli wa ku Tariso koma iye anakhala Paulo wodzichepetsayo wofatsayo chifukwa iye anakumana ndi Mulungu ndipo izo zinamusintha iye. Kunali wakhate atagona pa chipata njira zonse za mankhwala sizimakhoza kumuchiza iye. Mabala ake onunkha anali atakula mpaka amakanika kukweza manja ake mmwamba kenanso ndipo mapazi ake iye amalephera ngakhale kuwasuntha iwo. Nkhani yake inali yopanda chiyembekezo Maia anakumana ndi Mulungu tsiku lina, akubwera akutuluka pa chipata. Kwa iye anagwa pansi ndipo anamupembedza ndipo anati, "Kati inu mungafune, inu mukoza kundiyeretsa ine." Ndipo iye anati, "Ine nditero, iwe khala oyera." Ndipo kuyambira nthawi imeneyo, iye sanakhalenso ndikhate, chifukwa iye anakumana ndi Mulungu. Kunali munthu wakhungu amene ankakhala pambali pa nsewu. Ndipo Yesu amatha kuona kuwala kwa tsiku akakhala ku mdima. Analibepo chilichonse chimene ndikanamuthandiza iye. Tsiku lina wina wake anabwera akuyenda akutuluka mu mzinda wa Yeriko. Ndipo pamene iye anakumana ndi Mulungu, ndipo kuyambira nthawi imeneyo iye amatha kupenya. Penya kwake kunabwera kwa iye. Penya kwa kuwala kunali kutatsegukira mʼmaso mwake. Ndipo iye amatha kuona aponso. Kwa kuyambira nthawi imeneyo pamene iye anadzakumana ndi Yesu, iye anadzakhala munthu osiyana. Iye analandira kupenya kwake. Pamene munthu agumana ndi Mulungu, china chake chimachitika ndithudi. Ngali mnyamata nthawi ina, mosakayika mbadwa yabwino ya mdziko, koma khunyu linabwera pa iye. Ndipo iye anali moyipa kwambiri, mpaka nyumba ya ndende sinakhoze kumusunga iye. Ndipo iwo amamumanga iye ndi unyolo, ndipo iye anali ndi chikhamu cha ziwanda mwa iye, mpaka iye amatha kudula unyolo ndi kudzimasula yekha. Ndipo ziwanda zinamupititsa iye kumanda, mene iye ankakhala kumeneko. Ndipo iye amanyamula mapale ndipo amakhala wokwiya kwambiri, iye amakhoza kudzicheka-cheka yekha. Oh, iye anali munthu woopsa. Pamene khunyu limenelo limuchokera iye osakayika, iye amatha kuganiza, "Kodi ine ndikuchita chiyani kuno?" Ndipo pa nthawi imeneyo ziwandazo zimabweranso kwa iye ndi kudzamudula iye ndi kudzamung'amba iye. Koma tsiku lina iye anakumana ndi Yesu. Ndipo kuyambira nthawi imeneyo wamisala wa ku Gadara anayamba kuganiza bwino. Anavala, anayamba kuyenda ndi mapazi ake. Iye anakwanitsa kubwerera kwawo ngati njonda. Iye anakwanitsa kubwerera ku chitukuko. Iye anakwanitsa kubwerera kwa okondedwa ake. Ndipo anatha kunena kuti, "Kuyambira nthawi ija, ine ndasindidwa." Inde, inali tsiku lina uko pa Calvary, pamene Mulungu ndi imfa zinakumana maso ndi maso, pamene moyo ndi imfa zinabwera pamodzi. Koma pamenepo ndi pamene moyo Kristu anachotsa mbola pa imfa. Pokuyambira nthawi imeneyo imfa yakhala yopanda mbola pa iyo. Ine wokondwa kwambiri kugwa cha izo. Mulungu, imfa ndi Mulungu zinakumana pamodzi. Imfa yakhala isali chimodzi-modzi. Iyo ilibe mbola pa iyo tsopano. Wokhulupirira wa Chikhristu akhoza kufika pamaso pake ndi kuti, "Oh imfa, ola yako ili kuti. Manda, chigonjetso chako chili kuti." Bwanji, iwo onse anakumana ndi Mulungu. Iwo akhala asali chimodzi-modzi kuyambira pamenepo. Palibe munthu amene angakhale chimodzi-modzi. Palibe kanthu kamene kangakhale chimodzi-modzi. Pamene kakumana ndi Mulungu kamodzi, inu simudzakhalanso chimodzi-modzi. Ine ndikukhoza kukumbukira nditagona kuno pa bedi la kuchipatala. Madokotala atandipatsa ine maminiti atatu akukhala moyo. Mtima wanga ukugunda pa 17 pa miniti. Ine ndinakumana ndi Mulungu. Yambira nthawi imeneyo ine sindinakhalenso chimodzi-modzi. China chake chinandichitikira ine. Palibe amene akatandiuza ine kusiyana kulikonse. Bill Branham anamwalira, ine ndinakumana ndi Mulungu. Ndipo china chake chinabwera mwa ine. Ine sindinakhalenso chimodzi-modzi yambira miniti imeneyo mene ine ndinadzakumana naye iye. Iye anandisintha ine. Iye anandipanga ine china chake chosiyana. Icho sichinali kutenga lumbiriro la chaka chatsopano, koma ine ndinakumana ndi Mulungu. amuna ndi akazi pamene inu mukumana ndi Mulungu inu mumasinthika ife tipanga malumbiriro athu achaka chatsopano usiku uno tikabwerera mawa mawa tikawaswa iwo tsiku lotsatira tikawaswa iwo kwa chimene ife tikuyenera kuchita zilumbiriro la chaka chatsopano koma ife tikusowa kubwera maso ndi maso ndi Mulungu tikukhala nawo moyo wamuyaya badwa mwa mzimu wake kunali bambo kalamba nthawi ina kwa iye samatha kupanga chiganizo yerekezi anapitiliza kumumenya iye kukwa cha izo tsiku lina ali kumunda iye anagwada pansi kuti apemphere pamene iye anali kupemphera iye anakhomera pansi chikhomo iye anati ichi chikhale chikumbutso satana ngati iwe udzabwere konse kwa ine kenanso ine ndidzakulozera iwe pa chikhomo ichi ndipo ine ndidzakuuza iwe kuti pomwe pano ine ndinakumana ndi Mulungu ndipo izo zinakonzedwa kuyambira pano ndicho chimene ife tikusowa mwina mwake osati chikhomo m'munda koma kwina kwake malo ena ake obisika malo ena ake osati a usiku uno pakhala mazana amalumbiriro ati atengedwe zikwi za iwo atengedwa ndipo chaka chamawa tidzayenera kuti tidzawatengenso onse kenanso ife tidzati ife tisiya kunama ife tisiya kuchita izi ndipo ife tisiya kumbali mkwiyo wathu ife tichita zochuluka za Mulungu ife tichita ichi kapena icho kapena chinacho zangopeza kuti izo ndi pachabe koma chimene munthu akusowa kuti achite usiku uno kubwera maso ndi maso ndi Mulungu ndipo kuyambira pamenepo iye akhala cholengedwa chosinthika haleluya o ine ndikukhumba ndikanazinena izo mmene ine ndikuzikhulupirira izo koma pamene munthu wakumana ndi Mulungu iye amakhala wosinthika kuyambira miniti imeneyo masiku ake onse iye sadzakhalanso chimodzimodzi kwa iye ali nawo moyo wamuyaya iye ndi cholengedwa chatsopano zinthu zakale zapita ndipo zinthu zonse zasanduka zatsopano kwa iye iye akuoneka watsopano munthu odwala akhoza kupita pamaso pa Mulungu pamene madokotala anena kuti iye afa ma iye akhoza kupita pamaso pa Mulungu ndi kukachondelera mlandu wake ndipo iye nkuchokako ali munthu wosinthika ndipo kuyambira nthawi imeneyo o ine ndikukumbukira Congressman Upshaw atakhala muchikuku kwa zaka 66 sikuja uko mu California pamene mzimu woyera unatsika ndi kuyamba kuyankhula iye anakumana naye Mulungu ndipo kuyambira pamenepo iye amakhoza kuyenda opanda ndodo zake ine ndaonapo nthawi zimene anthu odyedwa ndi kansa atagona opanda kalikonse koma mthunzi po madokotala amadutsapo ndikuti iwo afa okondedwa awo nkusonkhana kuti anene mawu awo omaliza ne iwo angathe kwa iwo achilimbikitso koma iwo anakumana ndi Mulungu ndipo kuyambira nthawi imeneyo iwo anasinthika iwo akukhala mosinthika ine ndikutha kumuona mkazi woyipa uko pa nsewu ine ndikutha kumuona chidakwa uko mngalande ine ndikutha kumuona wachinyengo uko mutchalichi anthu osiyanasiyana onsewu chaka chatsopano chilichonse akutembenuza tsamba latsopano ndipo akuyesesa kuti achite china chake chosiyana kuyesesa kuti akakonze ndi kuchita zina zotero mungu asiya iwo akumane ndi Mulungu nthawi ina ndipo kuyambira pamenepo yesu analalikira kwa iwo kuyambira nthawi imeneyo pamene ankakhala m'madera a mthunzi wa imfa ndipo ine ndikuti usiku uno ngati munthu akufuna kuti khale ndi kusintha kwenikweni kuti abwera pa iye siyeni iye abwere maso ndi maso ndi Mulungu ndipo akumane naye iye kamodzi katero iye akhoza kunena kuti kuyambira pamenepo kuyambira nthawi imeneyo ine ndinadzakhala munthu wosinthika ine ndikudziwa pa chimene chinandichitikira mukanthawi pang'ono ingo kukhala ukusonkhana pano kuzungulira guwali inu mukhala mukuyeretsa miyoyo yanu mwatsopano inu mukhala mukusiya zinthu ndikuziyika zinthu pa guwa bale ndiloleni ine ndikupatseni inu malangizo ena ngati inu simunayambe mwakumanapo ndi Mulungu maso ndi maso ndiloleni ine ndikuuzeni inu china chake inu mukhale pa guwa limenelo mungokhala pamenepo mpaka inu mutakumana ndi Mulungu katelo inu mukhoza kudzaloza chala chanu usiku wa chaka chatsopano umenewo. Osati ndikuti ine ndinatembenuza tsamba latsopano, ine ndinapanga lonjezo latsopano. Koma kuyambira nthawi imeneyo ine ndinakumana ndi Mulungu. Ndipo moyo unasinthika, po zinthu zinasintha. Ndipo chilichonse chinakhala chatsopano kwa ine kenanso. Kuyambira nthawi imeneyo, nthawi imene inu mukumana ndi Mulungu. Izo si kukumana ndi chaka chatsopano. Ife tikumana nacho icho mu maminiti pang'ono. Pakapita kanthawi pafupifupi maola awiri ndi theka, ine ndikuganiza mwina mwake kuchepera kuposa pamenepo. Ife tikhala tikukumana ndi chaka chatsopano maso ndi maso. Ife tikumana nacho icho ndi malumbiriro. Ife tikumana nacho icho ndi malonjezo. Ife tikumana nacho ndi cholinga chabwino. Ife tikumana nacho tikuti ife tiyesera kutembenuza tsamba latsopano. Ife tiyesera kuchita mosiyana. Zonsezo ndi zabwino. Ine ndikuyamikira zimenezo. Koma mbale izo sizingakhale zamuyaya mpaka inu mutakumana ndi Mulungu poyamba. Pamene inu mukumana ndi Mulungu koyamba, ndipo kuyambira pamenepo chilichonse chidzakhala chosinthika. Tiye tipemphere pamene ife tikweramitsa mitu yathu. Ambuye Yesu, mwana wa Mulungu, ine ndikukumbukira nthawi imene ine ndinakumana ndi inu Ambuye. Ine ndikukumbukira munthu womvetsa chisoni, mwakhala moyo wa makhalidwe abwino, osati woyendayenda kumwa kapena kuchita juga kapena kusuta kapena zina zotero. Koma ine ndinadziwa Ambuye mene imfa inadzabwera kudzakwawira mchipinda cha chipatala chija. Zaka 20 zapitazo panali china chake chimapelewera mmoyo mwanga. Kumeneko ine ndinakumana ndi Mulungu. Ndipo kuyambira nthawi imeneyo, kuyambira nthawi imeneyo, Ambuye, ine ndayesetsa kukutumikirani inu. Moyo wanga wasinthika, ndipo chilichonse chikuoneka chosinthika. Ine wokondwa kwambiri kuti ndinakumana ndi inu Ambuye. Ndipo usiku uno ndikuyang'anizana ndi chaka chatsopano. Ndine wokondwa kunena kuti ine ndikoza kuyang'anizana nacho ndili ndi mzimu wa Mulungu wa moyo mu mtima mwanga. Patseni ife zotichitikira Ambuye, patseni ife za ubwino wanu ndi chifundo, tikhulukireni ife machimo athu. Ndipo mutilole ife tikhale kudutsa chaka chikubweraci. O Ambuye Mulungu, icho tichitikira kuti ife takumana nanu inu. Ndipo mioyo yathu yasinthika. Perekani za Ambuye, khulukireni ife zolephera zathu. Uyike mkati mwathu mzimu woyera wanu kuti tsogolere ife ndi kutilondolera ife. Atate Mulungu, apa pali 1960 ikundiyang'ana ine. Ndipo pali mimwayi ya msonkhano wa dziko lonse mene zikuoneka ngati ngakhale mateni amasauzande kuchulukitsa masauzande ndi masauzande ndi masauzande achikunja enieni aosapembedza yena otero akhoza kubwera kwa inu. O Ambuye Mulungu, ndi mzimu wanu mu mtima mwanga, ine ndikuyang'anizana ndi guwa lanu usiku uno. Ndikuyang'anizana ndi inu ndikuti thandizeni ine, o Mulungu. Mtima wanga ukutentha ndi changu. Ine ndimakukondani inu Ambuye. Ine ndikudzipereka ndekha kwa inu mu utumiki. Nditsogolereni ine kulikonse kumene inu mukufuna kuti munditsogolere ine. Nditumizeni ine kulikonse mene inu mukufuna kuti munditume ine Ambuye. Mungoyankhula kwa ine ndipita. Mudalitse mpingo wanga, mudalitse mbale nevyo, mudalitse anthu onse pano, alendo muzipata zathu ndi azibusa awa amene akhale akuyankhula mosinthana nthawi kudutsa usikuwu. Ine ndikupemphera Mulungu kuti inu mudalitse utumiki wawo. Mudalitse mbale Neville, mudalitse mbale Juni Jackson, mbale Bila, atumiki ena onse awa adalitseni iwo Atate. Patseni ife chaka chopambana mu 1960. Ife Ambuye, mene tikudziwa kuti takumana ndi inu maso ndi maso, ndipo tikudziwa chimene chikutanthauza kubadwa mwatsopano mwa mzimu wanu. Tipatseni ife za chisomo chanu chamuyaya kuti tikakutumikireni inu. Zina la Yesu ife tikupemphera. Amen. Inu mukumukonda iye 1960. Usalole izo zikhale kuti ine ndinatembenuza tsamba latsopano. Usalole izo zikhale kuti ine ndikuyesera kuyamba moyo watsopano. Koma mulole izo zikhale kuti ine ndinakumana ndi Mulungu. Po kuyambira nthawi imeneyo, Mpakana, ine ndinakhala ndi mtendere umene umadutsa kumvetsa, ndi ndinakhala ndi chimwemwe chosaneneka, ndi chodzaza ndi ulemerero. Ine ndinakhala ndi kukhutitsidwa. Ngakhale ngati imfa itabwera kwa ine, ndi ndidzakhala ndili mʼmanja a Mulungu. Miniti, nditatsiriza kupuma mkweya wanga otsiriza, ndibe kanthu kuti kukubwera chiyani kapena chikupita. Asiyeni iwo aliphulitse ilo la Mulungu usiku. Kati iwo akufuna kutero, iwo akufuna kutero. Ombalo lisanatsirize kung'aluka, ife tidzakhala tili mu ulemerero ndi Iye. Amen. Palibe chinthu chimene chingativulaze ife. Haleluya. Ndine wokondwa kwambiri kuti ine ndinakumana ndi Mulungu. Ndine wokondwa kwambiri ndikhoza kunena kuti kuyambira nthawi imeneyo kuzikhomerera izo pansi pa malo amenewo. Pamene ine ndinakumana ndi Mulungu, china chake nadzachitika kwa ine. Ine ndinasinthika kuyambira miniti imeneyo. Ine ndinasinthika kuyambira pamenepo. Ndine wokondwa kwambiri kuti ndili pa njira iyi usiku uno. Ngati umboni ku ulemerero ndi mphamvu ya Mulungu. China chake chakale chaching'ono kunja kuno, ndipo Mulungu anadzatsika pamenepo. Po anandipasa ine chisomo chake. Po anandipulumutsa ine, ndipo anandichiritsa ine, ndipo anandidzaza ine ndi mzimu wake. Po ndiloleni ine ndilalikire uthenga wake. Mene chili ulemu wa ukulu mene ulipo mdziko. Kuyambira nthawi imeneyo mpaka nthawi ino, ine sindinakhalepo ndi kudandaula kumodzi, ma ine ndakhala othokoza masiku onsewa. Po ine ndidzakhala kudusa umuyaya onse kuti ine ndinakumana ndi Mulungu. Mulungu akudalitseni inu. Chabwino. Bale Nevi.